It's DRT.
Shedded. Baba Kyla.
Yogo on the bears.
Kula divai mama sita. Wakila netu dai kashalipwa. Yes. Kama Dubai kumbe Afrika tasipo jirudia ndo shawai kufanyika. Shimo limetema nando. Mindo nimesema wala utaka peace. Mindo na wapenda wale wako this. Mindo na watema maskini nimepata. Na matako ayali mbwata. Kila napotimba disaster. Kisha disa mlete mami faster. Wala sema nafanya magarao. Kisha na kula bata zaidi yao. Fimbo nazo wachapa mafalao. Na wafanya waonekane vidampa anga zao kwani. Madem wana banana na mimi tu. Madon wana nitazama chini juu. Kama deo ya metimba. Na wakitaka selfie na vimba. Hizo funga store ya mka. Jo uko na po bang master. Leo mini na mado ya meja. Bala na weza jaza ndo kwa chapa. Na wanyosha baka haters. Wakizima madem zao na wawakers. Yes, it's all about papers. What else? It's all about papers. Wana sema nafanya magarao. Kisa nakula bata zaidi yao. Fimbo nazo wachapa mafalao. Na wafanya waonekane vidampa anga zao kwani.
Wacha kumbani yonge. Kere wacha kumbani yonge. Kere wacha kumbani yonge. Kere wacha kumbani yonge.
Baby girl, baby girl, nimedisa nionje. Nimekwisha nione huruma. Umekwisha nikoleza. Baby girl, baby girl, nimedisa nionje. Nimekwisha nione huruma. Umekwisha nikoleza.
Unani kosha. Ilo unu gal nani nosha. Shaka ni inisi opesa. So bend down for me now. Now turn the music on.
Bele wacha kumbani yonge. Bele wacha kumbani yonge. Bele wacha kumbani yonge. Bele wacha kumbani yonge.
Now let the money talk.
Ayeye.
Usulize nani boss.
Ayeye.
Now let the money talk.
Ayeye.
Usulize nani boss.
Yogo on the bears.